Another one for the lovers. To live a real thing there. Take a dip. To shine, my dear. Baby. I want you to shine tonight. Okay? This one's for you. Gaga dip.
African sugar. Ni wewe fanya silali. Sura yako inakuja. Na yona. Kila mahali.
Toto Black Beauty.
Yeah. Oh my, you are melanin. Na kusaluti. Oh my African queen. Minaona ni sawa. Ni sawa. Mitupagawa na we. Baby mauna kipawa. Unavyogawa. Minapagawa na we. Minaona ni sawa. Ni sawa. Mikupagawa na wewe. Baby mauna kipawa. Unavyogawa. Minapagawa na wewe. Baby shine, shine baby, meremeta. My baby shine, shine baby, meremeta. Baby shine, shine baby, meremeta. My baby shine, shine baby, meremeta. Meremeta,
meremeta, meremeta. Una meremeta, meremeta, meremeta. Una meremeta. African girl, gozi melanin,
gozi melanin.
Na nakucheki kwa umbali. I swear, baby girl, you are the queen. Nakupenda uliga mama.
And I wonder, shepu kali toto la Uganda,
yeah.
Toto la kila Afrika, Wakanda. Hey, I wonder,
mwazi kugani uwe.
Wana kama mungali kupendelea.
Umzuri dani na nje.
Wenye wibu ndo wana kuongelea.
Baby shine.
Time to shine, baby.